kuende special tena. Nimekutexti mambo, umenijibu elani. Mondo uchambo, kwani namba yangu wamekupa lali. Sevu kwanza nikumoe, nimepata kwa shida yo namba, yo namba. Alafu kisha ndo unijue. Mimi nilikuona tu kwenye mitandao, uondo kwenye mama. Umenifutia jinsi ulivo, simba ya tukifamiana. Miwana nita hoji, aka special boy. Kila picha yako nawe katiki, sindo yule ensamboy. Picha zako na kometi emoji, na wala siku tongozi. Usiwe la shaka la ilo, shida yangu rafiki mimi. Wengine situmii, nataka tuwe best friend. You're my bestie friend, bestie friend, bestie friend. Nataka tuwe bestie friend. You're my bestie friend, bestie friend, bestie friend. Na lengo mbaya alawe, sefu namba kwanza alele. Kingereza ndo sikijui, ila Kiswahili naongea. Mino rafiki wa kweli so adui, ukipata shida na kusaidia. Miwana itahoji, aka special boy. Kila picha yako nawe katiki, sindo yule ensamboy. Picha zako na kometi emoji, na wala siku tungozi. Usiwe la shaka la ilo, shida yangu rafiki mimi. Wengine situmii, nataka tuwe bestie friend. Bestie friend, you're my bestie friend. Bestie friend, bestie friend. Nataka tuwe bestie friend.